ngofiga lapi nkosi ngibegele khona amathuba ngiyobekezela nami amaphupho amamela nami konke kwami nami ngiyofeza sali namekhaya bayojabula ngami
mdaliwam Tozilam, mawungikele kwisitha samzilwa nam, eh Hamba nam, hlala nam, nami ngifuna ukufeza kamaphupho Impilo ibetepo nje, impilo kamnandi ngibe nakho konke Aphasha amahetha nje, animile mali ngihambe nyobhola Manje sesifuna amadola, sigijima isiphupho Ayina kanjani ibutho, bekani bafana nelutho Umanje ngidinga amamitha, operation kipa amahitla She's a spit on my eater, I'm going to call